Yeah. OMG lifestyle, kinda be no hustler. We moving like I never stop. Call my neighbor for a star. I bet my rappers 4-star. Tano say good all stars. Who you live with your verse, ka shenge shenge poster. Saving it for rooftop. The John told your mastermind. Petty man in Rasta man. Sip on lip quaza man. Switch it back in killer land. Switch your baba what I want. No lolo to me mimars. Kwa myongi sita man. Kiwa lani chata. Miko cheni chata. Na kino kisha mpaka. Kina nukia msata. Na washe pata pata. Hata kizima data. Na nikenda tabata. Hinyimbo neliaga bata. Mkei kuwa froster. Always uko slow. Kama nusingizi. Kuwa po wafo fofo. Unashindia mapombe. Mwezangu we maploso. Sula nzuri chapozi. Nenga mafioso. Nikini here we go again. Liar liar solo thing. Kimbe zambisha boa tank. Fans want more thing. Kiki kiki no thanks. Piki piki no bends. Killer verse in your wins. Watch I'm seeking those shins. Hey yo, lay low. I'm drained like I'm pencil. Nachana mpaka kesho. Kwacha unless you say so. Dali about a main song. Leze chaga fave songs. Leje chana great tone. Na ukazia magay tone. Wewe kushindana na mimi awezi. Wewe unachana kiwaki. Mina chano nyamwezi. Mimi natokia uswazi. La utasema ndo mbezi. Minu utachopeo ushalo maisha na soma penzi. Yeah. Zamani mlikuaga wabaya. Where you rappers at? Squeeze lunya ndo mtumbaya. Don't represent. Kukuta nyumba ya mchungaji. Changa moto zenji. Ukiona niko nduki ujui nsheka vitu vingi. Bitches. Bitches.